izoba ngikhona, zoba khona yini.
Awaken, breathe, hear the call.